Eyali mukwano gwange gwawendula n'abamanja wabayise wekaza n'omubiri n'obugabo buteddiza nalinnya mulikyusa ompitayitira kikiramu mukati wakati ninnegera kikiramu tombewula nkusaba nnegera kusaba tubyanika mukwano nkusaba tubyanika kusaba tubyanika nedda nkusaba tubyanika nabadinduuza nti byambiwu bwe twayumbi nonyiga nti byambiwu nti byambiwu nabadinduuza nti byambiwu mukwano nkusaba tubyanika bwe twayumbi nonyiga tubyanika tubyanika ebyama byange nkusaba tubyanika genda kufukana mulokole inyusuda tamire mwirabire esigirite genda kunema kukuma ekiyuni nayamawulire n'ebigambo byabatesi mukwano wakozesa byobiwulire genda weyagale mukwano nange neyagale yuyagala obifune nange yimifune naye nga nkusaba tubyanika mukwano nkusaba tubyanika kusaba tubyanika ebyama byaffe nkusaba tubyanika kusaba tubyanika mukwano nkusaba tubyanika nabatinduwuza nti byampiwu mukwano nga ndowuza byampiwu byampiwu mukwano nga ndowuza byampiwu genda kuwasa kamani queen tubeleyo mu nyumba twesanyukire omukwano gw'abantu nagukoye n'oyo kubiira osubiire okwagala osanga tunulanga lugabire genda kugenda bansale kwate kubo ngende eyo mwankole kana kabiri kenina nako nkasale kwate kubo ngende eyo mukatale jakala mwana wa munene sina kindi mwana wasali musale kati gwe byoyagala byogere byogere bakutikire engule naye nga nkusaba tubyanika mukwano nkusaba tubyanika kusaba tubyanika ebyama byaffe nkusaba tubyanika kusaba tubyanika mukwano nkusaba tubyanika nabadde ndowuza nti byampiwu mukwano nga ndowuza byampiwu byampiwu mukwano nga ndowuza byampiwu fitarabas tubyanika